sa wedding day, tonyu mia biancha lero wedding day, aha, sanyu lya lero, mugalo bwa lero, nebirabo bya lero, omutonzi tumwebaza okukuuma omwana, kitufu kekanyiriro mutata mama, mwebala okusomesa muganda wange, nawo n'okubala lwa lero, mulaba neka neka ashangana. Relu na kure lwalero no mwami aseka seka kujafunye awaga waga omulaba tambula byani amaso gogera nani kafesa kalungi kani yakwekumira katya kuyita mwami omulaba tambula byani amaso gogera nani kafesa kalungi kani yakwekumira katya kuyita mwami lugendo Mukwano luno lugendo Osabye muganda wango lutuseko Toswaza mama kuzala Toswaza tata kuzala Toswaza okukiriza kofe Munga mumujukira Nofukamira nomwebaza Nosaba era nakolera Nomuita nakudda mu makago gamukwasa bera Omulaba tambula byani amaso gogera nani Kafesa kalungi kani yakwekumira katya kuyita mwami Omulaba tambula byani amaso gogera nani Kafesa kalungi kani yakwekumira katya kuyita mwami Kati mwake nga mazimu jira si mwake Mwe agale paka mukulu Mwe mulise kasera kamwe Wakusie ngo mwami akwatao Wakuluma mana wakwatao Baby munange kugamba Dari mwagala Dari mwagala Tutambule Mazima tuwangule Omulaba tambula byani Amaso gogera nani Kafesa kalungi kani Yakwekumira katya kuyita mwami Omulaba tambula byani Amaso gogera nani Kafesa kalungi kani Yakwekumira katya kuyita mwami